Abu Darda moy dakentalu kilifa gi koy mex moy turam ñene mo deggante bi ne feer fi gisee ku neew doole sambal len mako jappal len mako ndax kat bu ñu yalla do dimbele ko wërsegal da seer rek ñi neew doole ci yeen tax mu len di defal lool abu won yeen dong ma naam len defal lool Abu Dawud moko netalité nam andé cyalla la ba baxna rafetna mo nes na koy japp.